Let's take our Bibles and look in Acts chapter 8. I want to read in English first from verse 1 down to verse 4. And my subject has to do with the persecution of the church.
Jimekea waniyo ukalekeza ya foloyo maka maka mundu wa puzo latu masana wanu ndi chinzuzo cha mpingo wake wa Mbiye Yesu.
Here in Acts chapter 8 and verse 1 we read, and Saul was consenting unto his death, that is the death of Stephen. And at that time, note the word, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word.
Ndimakea wani ya machitwe mtu 80 maakula kuti uthenga wabwino pa Samaria Simon wanyanga. This one. Ipo Saulo anali kuvomerezana nawo pa ifa yache, kutanthauza ifa ya Sikifano. Ipo tsikulo kunayamba kunzuza kwakukulu pa mpingo unali mu Yerusalemu. Ndipo anabalalitsidwa onse mayiko a Yudea ndi Samaria koma osati atumwi ayi. Ndimakashwi. Ndipo anamuika Sitefano anthu opembedza namlila maliro akulu. Ndimakashita. Ndipo Saulo anapasula mpingo nalowa mnyumba mnyumba nakokamo amuna ndi akazi nawayika mndende. Ndimakashita. Pamenepo ndipo iwo akubalalitsidwa anapitapita nalalikira mawuwo.
Now, when we discuss and talk about this subject of persecution, the question has to be asked, where does persecution originate?
Lelolo tikhala tiphunziro limene tikuphunzira kuzunzika manzunzo amene adagwa pa mpingo. Koma funso lakuti, kodi kuzunza ako kudayambira kodi, chimene chidayambitsa kuti manzunzo ayambike chidali chani?
Here in Acts chapter 8 and verse 1, it says Saul was consenting unto his death. That word consenting means that while they were stoning Stephen because of the message of Christ that the Lord directed him to faithfully proclaim to them, Saul was in agreement with his death.
Ndimake waniyo ikuti Saulo anali kuvomerezana nawo pa imfa yache, kulankula za imfa ya Sitefano. Akamati kuvomerezana, zikutanthauza kuti, pamene Sitefano amalalikira uthenga wa Mbuye wathu Yesu Khristu, pamene anthu adapanga chisankho chomugenda miyala, Paulo adali mmodzi mwa anthu amene adagwirizana kuti amugende miyala Sitefano.
So in answer to that question, where does persecution originate? Number one, we could say that it originates from the heart of sinners who are in rebellion against Christ and that gospel that gives him all the glory.
Amene sadafuna ulaliki umene umalankhula za ifa ya Mbuye wathu Yesu Khristu kuti ulalikidwe kwa iwowo ndiye udayambira mmitima mwa anthu amene wowo.
This was Paul's own testimony, and I want to tell you that here it says Saul was consenting unto his death. Saul was but his Hebrew name. The same name in Greek is Paul. So it's not that he changed names once he was converted, but as he went around preaching to the nations, because he was the apostle to the nations, they called him Paul, which was the Greek name for the Hebrew name Saul. That's all it is. It's not like tradition today where people say, well, I'm converted, now I have to take a Christian name. No. Saul is Paul. Paul is Saul.
You know, tikamaya nkula za Saulo amene adavomerezana zakupha Stefano. Siya Saulo uyu adali muyuda weniweni. Ndipo dzina lake loti Saulo ndi dzina la Chiheberi. Akamati Saulo ndi dzina la Chiheberi. Ndipo tembenuza dzina lijalo kubwera mu Chigriki mpamene dzina lijalida tchulidwa kuti Paulo. Simonga mene anthu ambiri amaganizira kuti ukakhala mkunja umenekera kutchulidwa dzina lina, ukatembenuka mtima ukamba zichikhristu kusinthe dzina uyambe lina. Ayi ndithu Saulo, Paulo sanasinthepo dzina. Kungoti kusiyana kwake kuona kuti popeza adamuyitana Mulungu kuti akatumikire mafuko osiyana-siyana, adayenekera kukhala ndi dzina lofanana ndi mafuko osiyana-siyana amene ndi Agreek ndipaka makatchedwa kuti Paulo. Koma dzinalo ndi Saulo likamanenedwa mu Chiheberi.
So when it says here in Acts 8:1 that Saul was consenting unto his death, over in Galatians chapter 1 and verses 13 and 14, after God was pleased to reveal Christ in Paul, or Saul here, he explains in Galatians 1:13, he said, "You have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure," that's the term he used. Here it says, "and great persecution against the church." But here he says, "beyond measure, I," you see, he takes the blame, "I persecuted the church of God and wasted it."
You know, tikamaona njimege ya wani ya machidwe 8, bende tukunila kuti Saulo analiku vomenezana nao. Mawoti kuvomerezana nao, akuonekeranso tikamerenga Agalatia mutu wani njimege ya 13 ndi 14. Imene Paulo amalankhula kuti, nthawi kuti uthenga wabwino wavumburuka, Kristu waonekera kwa Paulo. Akulankhula kuti, "pakuti mudamva zamakhalidwe anga kale mwa Chiyuda, kuti ndinalo ndalonda mpingo wa Mulungu koposa." Akamati kuulonda koposa ndekuti adakwaniritsa china chilichonse Saulo kuzunza mpingo wa Mulungu, akuti koposa ndi kuupasula. Ndipo ndinawaposa ndi kutsogola mwa Chiyuda ambiri a msinkhu wanga monga mwa mtundu wanga, ndipo ndinakhala wachangu koposa pa miyambo ya makolo anga.
Just the word persecution itself in the original, it describes pursuing somebody, running hard after them with the whole goal of catching them and putting them to death. Such is the hatred that is in the heart toward Christ and his gospel.
Ndiye mawoti kuzunza pa chizungu amati persecution. Ndaka amati persecution amene ndi kuzunza amatanthauza kuti kulondola londola wina wake ndi kumufikira, kumulondola mpaka na usamuleka, mpaka na umupeze ndi kumugwira, ndi kumupha, ndi kupanga china chilichonse. Umakhala udani umene umakhala mkati mwa munthu, umene umadzatumphuka, utamtumphuka kumene umapangitsa kuti ulondole londole mpaka na uchikwaniritse chimene ukufuna ndi kupha. Ndiye Paulo mkati mwake mudali udani woyambira. Uwu ndi udaninso amene udali ndi anthu onse amene adatsutsana ndi Yesu Khristu ndi uthenga wake, ndifoti samaufuna udatumphuka mpaka nadafuna kumupha Stefano.
So strong was that religious zeal that he had against the church of God that his purpose was to waste it. That word waste it means to completely annihilate it.
Ndiyeno maganizo achipembedzo anthu onse opembedza vauthenga uwu kuti ali kuwononga adafuna kuti awononge uthengawu au malizireto mpingo autheretu amenewo ndi adali maganizo awo.
It's the same spirit that was in Cain when Cain slew Abel because of the offering of Abel that God approved, which was a blood sacrifice against the religious zeal of Cain, which was bringing the best works of his own hands, but God would not accept it.
Udani wa mtundu ndumene so udalipo pa nthawi ya Kaini ndi Abel. Pamene Mulungu adalandira sembe ya Kaini, ya Abel ndi kuikana sembe ya Kaini. Nthawi yomweyo mkati mwa Kaini mudadzuka ukali ndi kufuna kumupha, kumuononga Abel chifukwa chona kuti iyeyo sadalandiridwe sembe yake chifukwa iyeyo amadalira chipembedzo, amadalira kuthekera kwake ndi kuchita chitapo kwake kuti Mulungu bwanji sakulandira sembe yanga chifukwa ine nachitapo kanthu.
And notice Paul says in verse 14 of Galatians 1, profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation. There is a profit to be gained by people promoting works religion. There's a lot of money in it. There's a lot of prominence. There's stature before men. It's not popular to preach the gospel of the Lord Jesus Christ.
Ndienotu tikamayangana ndimeke ya 14 ya Galatia 1 imena kuti ndipo ndina waposa ndi kutsogola mwa chiyuda ambiri a msinkhu wanga mwa mtundu wanga kukutanthauza kuti chipembedzo magulu a chipembedzo ali ndi zinthu zimene amakonda zimene amazidalira ali ndi mulingo ndi muyeso umene amayesera anthu ndiyeno amafuna munthu azilalikira ndi kuchita mofanana ndi mulingo umenewo adakhazikitsa ndi ngati munthu wina atalalikira uthenga wina osiyana ndi umenewo amanyanyala amakhumudwa mpakana akhoza kuupha kumupha munthu olalikira amene mwamo ichi chikuonetsa kuti chipembedzo sichisangalala ndi uthenga weniweni wa mbuye wathu Yesu Khristu pachifukwa chikuthenga wa mbuye Yesu Khristu ndi wosatchuka.
And I dare say the louder and more plainly we preach this gospel that gives Christ all the glory, and just as Brother James read from Romans 9 a little earlier, describing how it is God who shows mercy to whom he will and hardens whom he will, the more you declare that message that gives him all the glory, the more you will also experience and know this same hatred by works religion against yourself or myself.
Kuti tinenekera kulalikira uthenga monga Pauloso adaulalikira molimba mtima komatu monga abusa amale analali anawerenga ku Aroma chapter 9 chimene amene kuti Mulungu amachitira chifundo amene akufuna kumchitira chifundo ndamene akufuna kumumitsa mtima amamumitsa mtima undu uthenga wokhazikika ndiwoona umene fe tinenekera kulalikira koma ngati kuti zidzafika kuti mwayamba kulalikira zimene zizi kuti Mulungu amachitira chifundo amene akufuna na amene sakumufuna samuchitira chifundo amamumitsa mtima kuti asakhulupirire mawu nthawi yomweyo chipembedzo ndi anthu osasankhidwa adzadzuka ndi kukuphani monga somene adaphera olalikira uthenga wabwino oyambirirawo.
Christ told his disciples not to be surprised that if the world hated him, and we know just to what degree it hated him, they put him to death, the Prince of Glory, the Son of God, the world will hate you, the same world, that hatred that is within each of us, but for the grace of God.
Uthenga usuda ndi wodabwitsa kwa kukhunzira chifukwa adali atauza kale kuti ngati dziko linzuza ine lidzakunzuza msoni inuyo kodi kuti pamene Yesu Khristu adaphedwa ndi achipembedzo chikwa chonyanyala ndi uthenga umene Yesu Khristu amaulalikira chimodzimodzinso akuphunzira adaphedwanso chifukwa chakulalikira mtundu womwewo ifenso tikhoza kukumana ndi za mtundu womwewo chifukwa udani ndi kunyanyala ndi ukali ndi kunzuza zimakhala mkati mwa anthu amene sikudayikidwe kuti akhulupirire uthengawo.
This is why there's so many that will not preach the gospel of Christ. It's not because it's not plain in Scripture, but they cannot endure the opposition of men against themselves because of this message. They prefer to have a comfortable situation in their congregation. They want everybody to get along, so they compromise the message of Christ.
Chifugwa chova antu, amena kwaza kudzuga, ndi kukangana nao, ndi kuwapa, ndi kuwanzuza, ndi kuwamenya, ndi kuwoyo na kulalikila utenga weni weni, wa malemba. Chimenewo ama shita, chifugwa chova watutsa, ndi kuwa ugira, ama usinta utenga uja, ndi kumalalikila utenga uko mela wantu, kura antu wazivana uko ukoma, agama mvana uko ukoma, kura zitete zile moyo wao, kura samazu nzike, uzione kanga utenga uko, mgofanana. Ukoko ndi kulakwitsa kumene kuli ndazi tumika amene akulalikira uthenga wabwino. Koma vuto sikuti mawuwa sadalembedwe kusaoneka ayi, koma amachita mantha ndi anthu amene akhoza watsutsa chifukwa cholalikira uthenga weniweni.
Paul wrote Timothy in 2 Timothy 3 and verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Nijifuajaje, adalam kula suku tutu motele wajuhiri wa vesta kato kuru onse, amena zalari gila utenga wabu ino, ngata pili, azakuma na nijisi cha utu, nijisi nzuzo, chachi kuru kwa mbili.
What is it to live godly in Christ Jesus? It's to live in accord with what God declares concerning his son, the Lord Jesus Christ, to bow to it and not waver, not compromise who he is, why he came, what he accomplished, for whom he died, and where he is now. There are many preachers who, out of fear of men going away and leaving them alone, out of fear of being isolated, they try to preach a broad message to begin with, and then their thinking is, after we get these into our assembly and congregation, then we'll start teaching them some of the harder sayings of the scriptures. I'm telling you, those compromise the gospel from the beginning.
Yes. Patiko anvambiri alaliga mena ulaligira masikuano. Ama wopa anvama shita manta kulaligira utenga wolunjika jifuwa ama zori anva watawa awa chogela mpingo mwakla mwoka. Ndiye po wopa zimene zamara no. Ndiye tina ligire nutenga wako mira antuose antuonsa mwere mpingo mwere. Ndiye tika laligira zo krima ataka mwere ataka shuruga. Nkani ndiya kuti sadzalalika sozo kwima ntwa jataka julugai. Kuwokira ndi kupandukira mamulungu kuti achitika kale kale mwaiwo nchifukwa chake sangalalikira uthenga umene ulili ama usintha numalalikira zokomera wanthu kuti anthu onse abwere ku mpingo.
That's why our Lord told his disciples in John chapter 16. He said, these things have I spoken unto you. And you go back and look in John 15. What he said, he talked about himself being hated without cause, but he said that ye should not be offended. That word offended means to be tripped up. You trip somebody, that you not be offended. He said, they shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service.
Jeno tikamalenga mu Yohane chapter 16 akuyambira suku chapter 15 kuja umene akulankhula zona kuti ngatinu yo mutadzafika polalikira uthenga wabwino weni weni wa mbaibulo anthu sadzaumva sadzamvetsetsa malumwe ake adzakuwukirani atadzakuwukirani chimene adzachite ndimadathu imene akuti adzakutulutsani mmasunagoge koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti akutumikira Mulungu. chipembedzo chimwe chidzachita chipoti sichikumva uthenga wanu sichikumva uthenga umene mukulalikira chidzadzuka ndi ukali ndikukuzuzani ndikukuphani koma atamakakuphani azikaganiza kuti akuchita mawu a mulungu chipoti mawu a mulungu kwa iwowo sadaonekere ndiye no tinenekera kukonzekera kulalikira uthenga wa mtundu umenewo angakhale patakhala zosautsa ndi zowawa zobwera mbuyo mwake.
So persecution originates from within the heart of sinners who are yet blind and dead in their sin. They hate Christ. That's the spirit of Antichrist. They hate God's word and his record and what he's declared of his son. They pretend that they don't, but when you clearly declare Christ for who he is, that's where you see the hatred come out.
Ndino kuzuza kutachokera mukati mwa anthu amene adadana ndi Yesu Khristu amene amadana amene adadana ndi mawu a Mulungu koma chimene kuyenekera kudziwa ndichi anthuwo akusankha kuuzeni kuti amadana ndi mawu a Mulungu amachita zonse za mawu a Mulungu mkozi omaona kuti anthu angokhulupirika akupanga za Mulungu koma asakuwamva mawu a Mulungu ndipo amene ndiwo angoyamba kuyamba kuwalalikira mawu a Mulungu monga mmene alili nthawi yomweyo mkati mwawo mudzadzuka ukali kutsutsa uthenga wanu ndikufuna kukuphani ndikukuzuzani chifukwa ukaliwo uli mkati mwawo ngochilengedwere wotsutsa ndi kukana mawu a Mulungu enieni.
But the second thing that I would say about persecution is that it comes from God.
Chinthu chachiwiri chimene ine ndimafuna ndikuwuzeni chonena kuti chinzunzo chimene amazunzikana Mulungu chimachokera kwa Mulungu sichichokera kwa anthu ayi chimachokera kwa Mulungu.
Now those that don't know the God of the Bible, they kind of gasp right now and say, oh wait a minute, you're telling me that God would actually bring persecution against his church? The answer is yes.
Anthu ena mwina amene nangolankhula kuti mazunzo ndizisautsomezero zina zimachokera kwa Mulungu akuti ah koma mufuna tinthauze kuti Mulungu kwa Mulungu kuli zoyipa Mulungu samazopanga zinthu zoyipa kwa anthu ake yankho lachionekere ndzakuti inde Mulungu samabweretsa chisautso ndi mazunzo kwa anthu ake.
See, even reading here in John chapter 16, the Lord is telling them what would happen. Well, how would he know what would happen unless he ordained it? When he says, they shall put you out of the synagogues. He didn't say they might or be prepared, as if he's talking to some troops and saying, well, we really don't know how this battle's going to go. The Lord's telling them straight up, they shall put you out of the synagogues. And the time cometh that whosoever killeth you will think that he doth God a service. He knew it because it was foreordained.
Mchifanya cha tikamerenga Yohane chapter 16 ndima yake ya 2 imene tikuiwerengayo munati muone kuti mutsimikiza kuti chisautsocho chimachokera kwa Mulungu. Yesu Khristu akuyamba kuti adzakutulutsani mmasunagoge koma ikudza nthawi imene yense wakupha inu adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Zikuthandauza kuti nthawi ya chizunzo isadafike Yesu adadziwirapo ndikuti ndiwo mudzidzo kuti chisautsocho chimachokera kwa Mulungu. Akadakhala kuti Mulunguyo akuona kuti anthu anafunika asazunzike akadachiletsa chisautsocho chisadafike koma chifukwa chani wachilola kuti chifikeba wanzunze awaphe anthu a Mulunguwo chifukwa Mulunguyo wachilola ndiye kuti chimenecho chimachokera kwa Mulungu akuchilola kuti chibwere kwa anthu ake. Izizi zikuonetsera poyera kuti chisautso chimachokera kwa Mulungu kupita kwa anthu ake ndicholinga chiwalimbitse amene dziyakewo.
Do you suppose that what happened to our Lord Jesus Christ in crucifying him and putting him to death was simply out of accident? That word doesn't even exist. Do you suppose that they overcame him? No. Acts chapter 2 and verse 23, Peter declared on the day of Pentecost him being delivered, notice, by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. They did unto him exactly what God the Father's determinate counsel and foreknowledge determined.
Kodi inyo mumaganiza kuti nthawi imene Ambuye Yesu Khristu amazozika ndikuphedwa zidachitika chifukwa tisanadakula mphamvu kamene kuti ambuya adali wofoka kamene mulungu samadziwa chine chilichonse ayi ndithu chilichonse chimene chidakumana ndi ambuya yesu khristu kumupha ndi kumutani ndi mulungu adakonzeratu ndipo zidayenda mu ndondomeko yake imene zidafunika kuyende chifukwa mukamerenga machitidwe chapter 2 ndi maga 23 amanena kuti ameneyo kulankhuleza yesu khristu woperekedwa ndi uphungu oyikidwa ndi kudziwiratu kwa mulungu inu mwampachika ndi kumupha ndi manja a anthu osaeruzika chimene akufuna kutanthauza choda kuti chine chilichonse chimene chidachitika pa ambuye yesu khristu chidachitika monga mwakudziwiratu kwa mulungu ndipo mulungu adakonzeratu kuzidutsa mmene momo kodi kuti yesu khristu sadadabwepo padalibenso chimene chimamdabwitsa mulungu ndi mulungu amene adakonza kuti yesu aphedwe adutse mmene adadutsamo mulungu amadziwiratu za chisautso chathu.
See, there are many that read that word foreknowledge and they think, ah, that means that God looks down through time from eternity and sees what men will do, so he knows beforehand what they will do. But that's not foreknowledge.
Anthu ena amaganiza kuti ande kuti mulungu amadziwa ndi munthu atakachita chabwino atakapanga chakuti pamene mulungu akhoza kupanga zako ndi mulungu adadziwira kuti munthuyu akhoza kuchita chabwino akhoza kupanga chonchi no nkhani si imeneyo ayi akamati kudziwira kuti ndi mulungu amene adapangira kuti china chilichonse kuti chichitike ndiyenu chikamachitika china chilichonse ndi mulungu mwini amene adakonza kuti chichitike pa munthu amene chamchitikira chinthucho kaya nchowawa kaya nchamtundu wanji.
You see the connection in verse 23 between determinate counsel, and in the original that little word "an" can also mean even. So the foreknowledge of God is based upon what he has already determined beforehand should be done.
Uphungu woyikidwa zikutanthauza kuti mulungu adati atakonzeratu kale ndondomeko ndi china chilichonse mene chichitike ndikuchipereka ndeno mukamamaliza ndime ya kumapetoyo akuti ndikudziwiratu kwa mulungu ndikuti kutanthauza kuti kudziwiratu kusadayambe mulungu adakonzeratu china chilichonse ndikupanga mene atakaperekedwere akamaliza ndi adadziwiratu zoti zikachitike ndikuziyika tsopano ku dziko lapasi ndiye yesu kawina amabwera ku dziko lapasi china chilichonse chidali choti mulungu achidziwiratu ndipo achiyikiratu uphungu wopati onse amene atakapange zonse wawakonzeratu nkuwayika pamalo ake kuti akachite chimene chocho.
The reason God knows beforehand what will be is because he has already determined beforehand what he will do.
Ndipo chifukwa chimene mulungu adadziwiratu chive chiti chikachitike ndi chifukwa chona kuti mulungu adali atapangiratu ndondomeko yoti ikapangidwe ndi chifukwa adali atapangiratu china chilichonse anayenekera achidziwiratunso chinthu chimene chiti chikachitikecho ncho lingati chisakamudabwitse ndipo yamba adapangiratu ndi kupereka uphungu ndokoso mmene chikachitikire pambuyo pake adachidziwiratu mmene chiti chikaendere chinthucho.
That's why we don't have foreknowledge, because we have no determining. I can get up today and I can say I'm planning to do this or that, but I have no determination as to doing this or that. Therefore, I don't know ahead of time what will be.
Tikadzuka mmamawa nthawi zina tikozakoza kuti lero ndipanga zakuti ndipanga zakuti ndipanga zakuti koma chifukwa ulibe uphungu umene udayikidwiratu kuti ndondomeko zangazo ndikazipanga ndipo ndikazipanga motere umakadabwa zoona kuti chimene unakonza kuupange chikasemphana chimene chikubwera mwino unakonza kuudutsa mwakuti mwakutipanga zotezotere ukapeza kuti zotsatira za zinthu zimene umayembekezera palibe nchimodzi imomo chapangidwa koma wakukhumudwitsidwa kupangidwaso china chosemphana chimene chocho ndi chifukwa kuti ifeyo tilibe maso amene amadziwiratu zimene zili zibwere pa moyo wathu.
But I can tell you that anything that takes place in time, God determined beforehand. Anything.
Kumatu chimene ndikufunani kulimbikitse ndikukuzani chakuti china chilichonse chimene chimachitika pa dziko lapansi mu nthawi yake chikachitika pa nthawi ine iliyonse pa munthu kaya ndi mavuto kaya ndi nyengo zake zimene kudutsamo ndi mulungu mwini adaziyikiratu ndipo adazidziwiratu ndipo zimadutsa mmene momo mofanana ndi mmene mulungu adayikiratu pa iweyo ndipo usamadabwe unenekera kudutsa mzimenezozo.
You may have heard or seen in the news that there's a hurricane that has been coming toward our coast, the East Coast, now for over a week. And it's been in the news, and they've been tracking it, and they've been trying to predict where it would go and where it would pass. But men have no control over that. God says in His Word, Nahum 1:3, that He has His way in the wind and the storm. So whether it passes by some and leaves them alive or takes some out, God has predetermined that. I'm confident that there have been many congregations led by blind preachers that have organized times of prayer and tried to determine the direction of the hurricane and pray it away from where they were, all of these things, but that's not what God says to pray. What the Lord taught His disciples was, "Thy will be done." I remember years ago in a town where I was preaching in Ivory Coast that there was a Baptist organization that was sponsored by an organization here in the United States, but they poured a lot of money into building a big edifice for their adepts, for their congregants. And they put this building right in the middle of an area of town that had prostitutes' houses and other things of evil that they thought by putting their temple right there that now it would chase out all that evil. And they put a lot of money into this building, and I can remember the news was that that Sunday they were going to dedicate this building to God. And they were going around with loudspeakers, inviting everybody to come that Sunday. They were going to dedicate this building to God, and they were going to take that part of town for God.
Kuma son tawi yo rawura kuna bereke nyumba yo kwa Mulungu amadononga ndarama zambirimbiri anthu azikayenda magalimoto kuyenda kulengeza kuti kuli chimsonkhano chopatulira nyumba ya mulungu ndifuna mulungu akapezeke zoda kuti zikakhezi kuchitika kumene ndadazungulira mzinda wonse nkuyendayenda kutsatsa matundunga tumenewa poganiza kuti akangotero dziko losero liwinidwa lipita kwa mulungu anthu onse amdziwa amene akupita kumwamba basi kumwamba kwatheka khungu latsogolera.
Well, to their shock and surprise, that night, Saturday night, the Lord sent a wind and a storm, and it took out the building. They started scrambling like ants in an ant pile that had been scattered, and the preacher's calling all the people together for an all-night prayer vigil, that they're going to pray over the ruins of this building and that God would get the victory. But here's the blasphemy in what this preacher told the people, because he said God had purposed that that building stand for a testimony for him, but now Satan had mixed up those plans. But even worse, the preacher said this, that God had initially intended the wind for those prostitutes' houses that were across the street, but Satan turned the wind against his temple.
Kagumba mphepo imene inabwera ijayo ndi kuti imapita ku nyumba za magule amene ali mderalo oichimwe chitsachawo koma tsono Satana watembenuza mphepo imene imapita ku nyumba za gule ija nuibweza tsopano nupititsa kutchani chikuti ibwe mtchani chiyo magule akhalebe ndi moyo amatero rabusa amenepo.
When different ones asked me what I thought about what had happened, I just told them, I said, no, God didn't, God's wind was not misdirected. God purposed that that storm follow exactly the path that it did and accomplish exactly what he purposed to do. Blessed be the name of the Lord.
Mulungu mwakudziwira kwake anayilola mphepo iyende monga mmene nenekeza kuyendera njira imene inadutsa mphepoyo ndi imene mulungu anafuna idutse chimene amafuna chikwaniritsidwe chimene chakwaniritsidwa moti dzina la mulungu lingolemekezeke chikwene chimene chachitikaje.
What kind of world would this be if indeed God was not directing all things and that there were an evil power that could misdirect what God had purposed? There'd be no hope for anybody.
Even
Stephen, when they took to stone him, he was not in a panic. He bowed the knee. He commended his spirit to God. He bowed. Thy will be done.
Hallelujah. adachita kugwanda yekha sidi pano padati pechimechima musokoneza ndipo anthu amamugenda bwino amakwaniritsa zimene mulungu adazidziwira kuti zichitike monga mmene zidachitikiramo.
And that's the what we're going to see here in Acts chapter 8 as we go along, and even a little bit here, that even though it seemed that evil had the upper hand, even though all of this great persecution was against the church, yet God was directing it and sending it all along.
Kuyambira pankhani imene tayamba ya Stefano. Mmene adamuphera Stefano, ndi mmene chinzunzo chidayendera ndi kuchitikira pa mpingopo anthu nkumaphedwa, umaoneka ngati mpingo wa Mulungu ukudanidwa, ufuna utatha. Zonsezo adali Mulungu amene adakonzeratu, mumatumizawo nzunzawo anzunze, mumatumizawo anthu akaphewa olalikira mawu a Mulungu aiye Mulungu mwiniyo, ndi Mulungu mwina amene adatuma anthu akamupherenso anthu akewo.
Remember, we studied this back in Acts chapter 4. When they had arrested Peter and John and threatened them not to preach in the name of this Jesus Christ of Nazareth, and yet when they were let go and they went back to their company, with one accord they prayed to God, and remember what they prayed. In verse 25, it says, well, verse 24, when they heard that, Acts 4:24, they lift up their voice to God with one accord, there's no discord on this, and said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth and the sea and all that in them is. So they begin with glorifying God, even in the persecution.
Mutufolo pamene akulankhula za chisautso chimene adakumana nacho Yohane ndi Petro pamene adamangidwa, tikumva zonena kuti bwalo la akulu limene limazenga milandu ya anthu yawa lidawaopseza ndi kuwalamulira kuti asalalikilenso dzina ili, ndipo adawakwapula. Kuva verse 24 ya uchapula chimene chikuti ndipo mmene adamva anakweza mawu kwa Mulungu ndi mtima umodzi. Kurondozo tisadali wobalalika adali ndi umodzi wabwino ogwirika ndi okhazikika. Nalankhula kuti chani? Nati, mfumu inu ndinu wolenga thambo la kumwamba ndi dziko ndi nyanja ndi zonse zili mmenemo. Kurondozo kuti chisautso chonse chimene adakumana nacho koma iwo adaona mu Mulungu ndi adangoyamba kulemekeza Mulungu kuti ndinuyo amene munapanga izizi, munachita ndinuyo, mungolemekezeka ndinu kuti munalola kuti tikumane nazo ndifeyo. Imene adachitira Petro ndi Yohane ndakuphunzira anzawo mu nthawi imeneyo.
And they did just what we're doing now. They're going back to the Word. What does the Scripture say about this? In verse 25, they said, who by the mouth of thy servant David hath said, this is all the way back in the Old Testament, why did the heathen rage and the people imagine vain things? This is taken out of Psalm 2 in verse 1. The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against his anointed. That's what that persecution is, rebellion against God and his anointed one.
Atazindikira chinthu ichi mundimeka 25 adayamba kulankhula mawu monga mmenenso ife timachitira pano kuti tikakumana ndi china chichonse timafunika tilowe mʼbaibulo tione kuti mawu a Mulungu amalankhula kuti chani za zimene takumana nazo. Chifukwa ndimaka 25 akuti amene mwa mzimu woyera pakamwa pa kholo lathu Davide mtumiki wanu mudati awawo adalazakuphunzira amene amalankhula kutenga nkhaniyi kuchoka ku chipangano chakale ku Masalimo mutu 2 ndimeka ya 1. Amitundu anasokera chifukwa chiyani? Na anasokosera chifukwa chiyani? Nalingilira zopanda pache anthu. Anadzindandalitsa mafumu a dziko, ndipo oweruza anasonkhanidwa pamodzi kutsutsana ndi Ambuye ndi Khristu wache. Ichi chikuonetseratu kuti kutsutsa, kudana ndi uthenga wabwino kumachokera mkati mwa munthu wochimwa wosasankhidwa, kumadzutsa chifukwa choti mwalalikira kuti ulemu ndi matamando zipite kwa Mulungu ndi osankhidwa wakeyo amene ndi Yesu Khristu. Ndiye amatsutsa Yesuyo ndi Mulungu amene ndi anuake mawu a Mulungu.
Now notice in verse 27 and 28 the manner in which they addressed the Lord. They weren't in a panic. They weren't saying, now we need to crank up the prayers and make sure we get the upper hand again. Nope. It's for of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel were gathered together. But look at verse 28. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.
Ndipo ntio Pilato, potio Pilato yoyo akuimira fumu ya mitundu, pamene uyu ndi fumu ya Yuda. Yemwe pamodzi ndi a mitundu ndi anthu a Israeli, kumchitira choyipa mwana wanu wopatulika Yesu, amene munamdzoza. Kutanthauza kuti Ayuda angakhaleso a mitundu onse adadzuka kutsutsana ndi Yesu Khristu. Verse 28. Kuti achite zilizonse dzanja lanu ndi uphungu wanu zidaweruziratu zichitike. Adachita chilichonse chimene dzanja la Mulungu lidakhazikitsiratu kuti zikachitika ndi anthu adafunika achite chifukwa Mulungu adayikiratu kuti zichitike.
You say, well, why would the Lord bring persecution against his church? The answer is, this is what strengthens his church. It strips the church of any self-confidence and causes that church to be cast completely upon the Lord and upon his mercies.
Ndi amene amathandiza kulimbitsa mpingo wake wa Yesuyo. Kuona kuti chile chilichonse chimene chimachitika nchimene chimamangirira kulimbikitsa mpingo wake anthu wake, ndipo zimamusangalatsa Mulungu.
Someone said one time that it's not persecution that weakens the church, but rather false doctrine. When false doctrine is brought in, it causes that church then, like leaven, to leavens the whole lump. It weakens the entire congregation. But persecution strengthens those who are the Lord's.
Zimene zimafoketsa utumiki kapena mpingo wa Mulungu kapena anthu osankhidwa anthu wake ayi ndi ziphunzitso zimene ma church amalalikira ndi zimene zimafoketsa ndi kusokoneza uthenga wabwino kuti ulalikidwe uchitike monga mmene ukufunira. Ndi ziphunzitso ndi zoopsa, ndi zimene zikufundula ndi kuononga anthu. Koma masautso ndi zowawa zimalimbikitsa mpingo wake wa mbuye wa Yesu Khristu, zimalimbikitsa anthu wake osankhidwa. Kodi kuti ndi zowawazo, zovutazo, zokhumudwitsazo zimene munthu akumana nazo, zimene zimatolera pamodzi, kumuyika pamodzi munthuyo amene ndi wake wa mbuye wa Yesu Khristu.
And as I said, here's a pattern for us in the face of persecution. Not only they give God the glory, but look at verse 29. And now, Lord, that's who we pray to. He is God. Behold their threatenings, and what? Grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word.
Njifache, tikamapitiliza ndimanga 29 iyo. Auti ndipo tsopano Ambuye, penyani mau anu, mau awo akuopsha. Ndipo patsani kwa akapolo anu alankhule mau anu ndi kulimbika mtima kwose. Mutiti muone pamene papa akuona kuti mau anthu azipembedzo, mau anthu osasankhidwa, mau anthu akudziko lapansi ndi woopsa ndipo ndi amphamvu amene akhotoneka ngati afuna kufoketsa mpingo. Koma apa akupembera kuti koma tilimbikitseni kuti tilankhule mau anu molimbika, angakhale mau anthuwo ndi woopsa.
Now here's the beauty of Scripture, because just as I read for you here in Acts 4, where they quoted Psalm 2 as being fulfilled when Herod and Pilate and the Gentiles in Israel gathered together against our Lord to do to him what was determined before to be done. I will tell you that even Paul or Saul's consenting against the church and persecuting the church was foreordained.
Falao, a Pilato, ada gwirizana kuzunzana zo mpingo wa Mulungu, ndi zimene Mulungu ada zikira tu. Kote uri, ngakale Saulo, amene ndi Paulo, amene tukumutchula pano uyu. Kwa gwirizana, monga kumene tawereka kumachitidwe, chapter 8 of verse 1, kuti anali kuvomerezana nazo pa imfa yake. Kwa gwirizana kuti anzunze ndi kupasifano, kukumana, kuzunzana pa Mulungu, ndi zimene Mulungu ada konzera tu, kuti zichitike, ndipo zikachitika, zilipikitsa anthu ake ndi mpingo wake. Manzuzo, ama limpikitsa wanthu.
Do you remember what tribe Saul was from? He was from the tribe of Benjamin. He said that in Philippians chapter 3 and verse 5, circumcised the eighth day of the stock of Israel. He's talking about what he was in his birth. And notice, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee. So he was saying he was zealous for the traditions of his father, of the tribe of Benjamin.
You know, Washitaruyo, Jimega Faish, Mene Paulo, Amatifomet Reset, Kutone Sayo, Akuti. Let's fight. What do we do? Siplachisanus, Jishitan, Monga Malamuro. One bad or white slave. Who follows the Rabu seem to do in our Vadera, Dimu is lady when you win. What fool a Benjamin? Put a total dim to when you win what is lady. Mheberi, Wama Heberi, Adalimu Heberi when you win. Mheberi, Wama Heberi, Monga Malamuro. Mfarisi, monga mwachangu, wolondolo nda igrezia, monga mwachirunga mwacha mlamulo, wokala wosala kwa ine. Kuna tafutu zonse, zimene Paulo amachita kuzuza mpingo wa mbuye wa Yesu Kristo. Popantu wa jao, kuna ni kwanilitsa, kufuna kuteteza mpingo wa fuko lake, kulili zine na kulili matisadile chirunga mwache ni jeni. Ama kuna kubagira, mpingo wao, mfuko lake, ni waneke kulili machita zeni zeni, zimene Mulungu ada zikira.
Now, here's where we see the prophecy of Scripture in Genesis chapter 49 and verse 27. This is when Jacob had called his sons together. Some he blessed and some he cursed. Now, you say, well, how would he know ahead of time what to say? This is the Spirit of God directing him. But look in Genesis 49 and verse 27 what he said about Benjamin, of which Saul was of that tribe. It says, Benjamin shall raven as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.
Apa kuonesa kutauri ya kobo adalisa ana kuna mtu zati Mulungu ama adalisa kuma so Mulungu ama zembelea Mulungu ama kuelisa zabu ino kwa ena kuma so Mulungu ama kuelisa zoiba kwa ena shikondi maga 27 ni kula mkula kuti zafuko la Benjamin ilimena amalinya lila Paulo yo kurine dina ufuko la Benjamin akuti verse 27 Benjamin ndiye mburu wa kurusalusa mama wa azadia sho Chomotola. Mazulo Azagawa Zofuna.
So why did Paul mention being of the tribe of Benjamin? Other than that he saw himself as a persecutor, as one of these ravenous wolves going after the church of God, dividing the spoil, and yet He could not do one thing more or less than what God had already ordained.
Ndiyo kulusa ndi kukumuda ndi kupita kumene amachita benja Paulo kuzunza ndi kupha atumika Mulungu ni zimene Mulungu adala atameneratu zimene zikachitike ndi afuko la Benjamini kunena Pauloyo zimene atakachite kutsogolo chifukwa apapa akulankhula zoona kuti ndiye mkulu wakulusakusa mamawa adzadya chomotola ulukali kumenewo padzulo adzagawa zofunkha. Kulendozoti Paulo adagawa kugawanitsa mpingo ndi kuwulusira ndi kuchitira chita chilichonse chifukwa ndi Mulungu amene adaneneratu zimene zikachitike mtsogolo.
Just as it was ordained that the heathen would rage and the people imagine a vain thing and the kings of the earth stand up against the Lord and his anointed and that be fulfilled in the crucifixion of our Lord Jesus Christ, so this was ordained that Saul should be the fulfillment of this ravenous wolf going out and persecuting and wasting, like Paul said, the church, or attempting to. And yet, what did the Lord say? I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
Kuti akunja ndi anthu achiyuda adalimba kumupha ambuye wa Yesu Khristu ndipo kuti zonse zimene zidachitikazo zidachitika monga mwakudziwiratu kwa Mulungu chimodzimodzinso mu nthawi ya Paulo Mulungu adala atayikiratu kuti Paulo adzadzuka monga mbulu wolusa monga Benjamin adabwinatu kuti ndi mbulu wolusa ndipo adzapha ndi kugawa ndi kunzuza zimene zonse zimene Mulungu adayikiratu za ku Benjamin nje chiye chilichonse chimene chidachitika ndi Paulo ndi Mulungu mwina amene adakonzeratu kulusa ndi kuphawa ndi kuzunza kumene kukachitike Mulungu adakonzeratu koma angakhale zidali choncho Mulungu adala atakonzeratu kuti pa thanthwe ili ndipo ndiyikapo mpingo wanga ndipo makomo a dziko la ku midima sadzawulaka umbuwo kuti angakhale adawulusira ndi kuupha sudzathetsedwa chifukwa ndi Mulungu mwini amene adadzikira mpingo wake.
So all of this is for our encouragement. What is to be our attitude in the face of persecution? We're not to avoid it or to fear it nor run from it, but as the Lord brings it, we bow to him who does all things well.
Is it zimau achili mbikitso kwa ifeyo? Ngati takumana ndi zokhoma, kati takumana ndi zowawa, kati takumana ndi manzunzo, chinthu chonse chimene takumana nacho chimene kuti soletsa mtendere. Musa chitawe yani, musa chikane yani, musa mafune kuti mukumane ndi zabwino zokha zokha. Kumanana zoni zimene zozo ndi zanu. Chimene muti muchita inuyo, mungogwada, ndikungoyamika kuti Mulungu mulemekezeke, chifukwa mudakonza kuti ine ndikumane ndi zizi. Zimene ndikuzisowazi, zimene ndikuzivutikana zonse, zichitike mmene momwe chifukwa ndinuyo Mulungu amene mudakonza kuti zibwere kwa ineyo. Ndikuzilandira mbuye mulemekezeke.
Here's a word of encouragement in Philippians chapter 1. And verses 27 through 30. Look how Paul encouraged the Philippians. He said, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. We don't compromise the gospel. That whether I come and see you or else be absent, he says, I may hear of your affairs that what? Ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. So think of persecution coming from the outside. The wind's blowing in from the outside. What does that do? It pushes people together. It unites them together. Those are the Lord's. It's not going to destroy them. It's not going to take them apart. It's going to strengthen them in this very gospel for which they're being persecuted.
Ndichifukwa chake mawu achilimbikitswa adalankhulidwanso ku buku la Filipi mutu 1 ndi maka 27 kulengeza vesi yake ya 30 verse 27 akuti chokhachi mayendedwe anu ayenere uthenga wabwino wa Khristu asamasinthi kuti ndingakhale nditi ndili mkudza ndikuona inu ndingakhale nditi ndili kwina ndikamva za kwa inu kuti muchilimika mu mzimu umodzi ndi kugwirira pamodzi ndi moyo umodzi chikhulupiriro cha uthenga wabwino. Kutanthauza kuti manzunzo ndi zowawa zikamabwera zimafuna zilimbikitse mpingo wake. Talingalirani mphepo ikamawomba kunjaku. Ndimene imathandiza kuti anthu pothawa mphepo alowe mnyumba. Ndakalowa mnyumba amakakhala pamodzi. Ndikuti namondwe ndi mphepo imene inali kunjaku yathandiza kuti anthu asonkhane pamodzi kuti akhale pamodzi. Ndiye manzunzo amene amasokola anthu osankhidwa anthu ake a Yesu Khristu kuti akhale pamodzi ndiye mavuto amatilimbikitsa.
And you see verse 28. In nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition. The reason they oppose is because they are still in that blind, lost, condemned estate. But to you, in other words, if that persecution is against you, it is a token of salvation, but to you of salvation and that of God.
Njipake njimaka 28 kuti osaopa adani mkanthu kose. Musama chititsidwe mantha nda adani akamabwera kwa inuyo. Zowa wazikamabwera. Osama chititsidwe mantha. Chimene chili kwa iwowa chisonyezo chachitono ngeko. Kuna ndo zidu onse amene utenga wabwino usada uone sada uve. Anenekila kudzuka ndikumafuna kusokoneza. Anenekila kudzuka ndikuvuta azikumudwa. Alole na kumudwe anyanyale chifo utenga usada uve. Sada uone sudziwika kwa iwo. Alikoma kwa inu. Kuna ndauza amene uchenga wabwino wakumbuluga. Amene Kristu waonekera kwa iwo. Kwa inu chechi pulumutu. Uchenga wanda kupulumutani. Ndiye tafira njimaka kumabitua. Ati njicho cha kwa Mulungu. Kuna ndauza chisa ukso jimene cha kwa ilasho. Kwa inu yoshima kaurisha shokira kwa Mulungu. Kukuli mdikitani. Kuma kwa yao. Sachi vomereza. Chipo uchenga kwa iwo. Usada unwekere usada kumbuluge. Ama kalama unga mela ukarila.
Now I want you to look at verse 29 because this comes straight home to us. We say, yes, faith is of the Lord. None believe but what God gives them faith. But look what else comes with that faith. It says in verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him. So that's where we say, amen, faith is of God in Christ. But look at the rest. But also to suffer for his sake.
Koma ndimeyo patsa chidwi imene ititengere ifeyo kumudzi kunyumba kwathu tsopano ititengere kwa ifeyo kuru ndi verse 29 imene kuti kwapatsidwa kwa inu kwa ufulu chifukwa cha Khristu. Kulandazati zonse zaperekedwa kwa ifeyo zaperekedwa chifukwa cha Yesu Khristu. Sikukhulupirira kwa iye kokha. Sikuti ife wangopatsidwa kwa ife kuti tingokhulupirira Yesu. Ali ndithu komatunso kumva zowawa chifukwa cha iye. Kuti zowawa ndi zosautsa zimene timakumana nazo. Tikukumana nazo chifukwa cha Yesu Khristu. Mawamoti sikumane ni Yesu Khristu. Nenika tikumane nazo ndi ifeyo. Ndi zathu kwa ifeyo. Chifukwa ifeyo. Tili ndi Yesu.
I hear preachers say, well, just believe in Jesus and all of your problems will be cared for. That might be true of their Jesus, but I'll tell you this, when God gives you a revelation of his Son in truth, that's where our problems begin. Because it says there that we will, those that will live godly in this world shall suffer persecution. Christ said, if they hated me, they will hate you.
Ndimavuto ndi khungu limene liri kuzipembedzo zonse zimene ziri ku dziko lino lapansi. Zimanena kuti inu mukangolandira Yesu khala kuye ndi mpulumutsi wanu. Mavuto anu onse mponyereni Yesu Khristu ndipo zonse zikutha. Mukhala mu mtendere chilichonse mutenga kwanyaa. Umenewa ndi uthenga wabodza sima wa Mulungu. Ma Mulungu ndi yawa. Inu mukango ndimakhulupirira uthenga wabwino waonekera kwa inuyo. Mpamene mavuto amayambika tsopano. Chilichonse chimene chimayenda chimasintha mkukhala chosautsa. Kuma mukamazunzika ndi kusauka zimene zozo musamafoke zimene zimakulimbikitsani kupitira patsogolo chifukwa inuyo ndinu ana wa Mulungu. Ndiye mazunzo amayambika pamene mwayamba moyo wakukhulupirira uthenga wabwino weniweni.
Yes.
Osaulalikira kuti mavuto amatha kukhala ndi Yesu. Sichiphunzitso choona chikutengera anthu ku gehena sima wa Mulungu amene ati.
Now, come back here to Acts 8. We're going to have to stop here and pick up with this next time. But Here's the good that I want you to see that has come from this persecution. As great as it is described, it says there in verse 1, at the same time, there was a great persecution against the church, notice, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So the Lord used this persecution to scatter the church.
Ndipo adabalalitsidwa onse mmaiko a Yudea ndi Msamaria koma osati atume. Ndekuti cholinga cha mavuto amene adagwa pamene pachapo kudali kumwaza mpingo tsopano kuti upite kuna kulikonse chifukwa amene wazunzika othawa mazunzo amakatsagula chalichi amakalalikira uthenga wabwino ndi mazunzo na amene adathandizira kuti uthenga wabwino ufalikire tsopano.
Now up to this point, the Lord kept adding to this congregation in Jerusalem such as should be saved. The number was growing from the day of Pentecost, several thousand and some more. The Lord bringing in, so everybody's thinking, this is heaven on earth. We're all together and praise God.
Yeah. Chifukwa chani mavuto adabwera. Cholika chaka mafuna mweze mpingo kutubile kwina. Chifukwa antu ndizipembezo, ama gazeo ni mpingo wama karawa mpavu. Mwini kwa churu kana, mwazadza, mwini kwa japo ndemono rei, kumakanova ndia tili mpingo kwenda kwenda ziri kwino. Chaona ni kumachitidwa kuchako, na uli, mpingo chota churu kwa mpano, kwa 3,000, 5,000, antu wachata churu kwa mungwana na no. Atu sasa mfunika churu kwa chonchwa, ofunika baralikane, amwazikane. Chifukwa kushuru kwa kukalapa mozi chikuru chonjo. Siji zindikyo cha mulungu ya. Antu amwalikane agawane. Ndino masusu achata kwela. Ata mkwa kwela. Antu achata balalika. Kuna kulikuwa sikumene kuta atawira mtu uchayo. Kuta kakala chaechi. Ndino masusu. Na amena ama kweleza. Mamulungu kuti apite kumena na kumika kupita. Ama limbigita. Masusu. Ndiyabulino. Kwa antu amulungu.
But remember, what had the Lord told his disciples before he ascended into glory? In Acts chapter 1, he did go tell them that they should wait in Jerusalem and that they would receive power, Acts 1:8, after that the Holy Ghost has come upon you. And he said, you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So God purposed that this gospel would begin in Jerusalem, but he never purposed that it should stay there.
Shibini shida shitiga, ndambu ya Yesu Kristu, pamine ama tazika na ndaku kunzila, atawasu mkanita pamozi ndi kuwa uza mau ajo nekele wala amina ina kila kuchika. Muma chitidwe chapter 1 ndi mega 8. Imina mati, kumatu kutala ndi nampamu. Mzimuela atazaba hini. Ndipo mutakala mboni zanga ni Yerusalem. Ndimu Yudea, Lose. Ndimu Samaria. Ndiku fikira kumaleke zero adikula pasi. Mulu wada kwanzela atu kuti utengao uyambile mu Yerusalem. Kuma suu funika utere mu Yerusalem. Ai, unafunika suu pide ku Samaria. Unafunika suu pide ku Yudea. Ndiyo kuti siji nika kwa jifangada funika kwa elekse shina jake. Kuti shi mwazea nzwa. Jakuna apite kuja kuna kwa zenyo reku soku pungu utenga uja. Upite kwa so. This means metendiza uri. Shimene mulu wada kwanzela kutu. Shiwanilitsidwe.
Now, let's be honest. I'm just like anybody else. If the Lord is blessing and revealing the gospel in Jerusalem, that's where I want to stay. And that would be my nature. I don't care about Judea and Samaria, the uttermost part. I'm just thankful I'm where the gospel's being preached. Well, guess what? God sends a persecution. How do you know when it's the right time to start carrying the word to Judea and Samaria and the uttermost part of the earth? Well, God directed the wind. He brought the persecution, and that's why we read in verse 4 that they are in verse 1, they were scattered abroad where? Throughout the regions of Judea and Samaria. This was the Lord beginning to push these into areas where he also had sheep And they also, Christ said, I must bring. And in the end, you can see in verse 4, therefore they that were scattered abroad did what? Went everywhere preaching the word. They would not have done it had God not sent the persecution.
Yes. Kuma kuti tinene nemuona mtima ngati inyo kubada khala kwanu ku Yerusalemu uthenga wabwera inyo mwaumva mwalimbikitsika simukadafuna kuti mutuluke chimene mukadachita inyo musangala ayachamika Ambuye kuthenga ndoda bwera bwana ine ndaumva uthengawo ndini zikhazikika uzimva ufulu sufuna sokuchoka yaya ndimene munthu amamvera ndimene munthu amakhalira koma Mulungu cholinga chake sanufuna kukumva wekha yaya ndichimene atachite yero panafunika abweretse mavuto amene asamwaze ndiye kumwaza idali pulani yake ya Mulungu yoti ithandizire kuthenga upite kwa yawo amene amafunika chifukwa ngati sikubwera mavuto anthu sangatuluke mavuto akapanda kubwera anthu sanyamuka sapita kuenda kuliposa amangokhala odzikonda ndikungokhazikika paokha bwata bwata basi koma mavuto adathandizira nchifukwa chache mumachitidwe chayo zeseka yawani yemene kuti adabalalitsidwa onse mayiko a Yudeya Samaria koma osakatuma kuri ndiyo ndi Mulungu mwina amene adafuna kuti anthu ajapireko ndiye seke ya folo yamachitidweyo 18 ikuti pamenepo ndipo iwo anthu amene adabalalitsidwawo iwo akubalalitsidwa anapitapita sadangokhala chete kumene apapitapo ayi adapanga chana kuti anapitapita nalalikira mawuwo mavuto adathandiza kuti akalalikire mawuwo tsopano.
When I stop and consider how across the world the Lord has his sheep, but they're not all together. There's a few here and a few there, and it's the Lord that scattered them that way for one reason or another. But he does it because he's put each of us in that place where he's purposed us to be, and we wouldn't be where we are right now were it not him having put us where we are.
Koma kuti tikambe moona mtima ngona kuti ifeyo mmene Mulungu adapangira adapanga wena akhale uko wena akhale uko wena akhale uko sitadangotika kumene kuti tingokhala kuti mopeza tinenekera kukhala kapena kwathuu kumenekoko ayi ndithu adayika wena akhale kumeneko nchonzeka kuti alalikireso amene ndinkhosa kumenekoko inunso amene muli kumeneko mulalikire kumenekoko kotati tione kuti aliyense adakhala pamene amakhalapo ndicholinga choti alalikire uthenga kwa yawo amene Mulungu adafuna atamva uthengawo ndipo onse adzamva uthenga ndiweyo ukakalalikira kumenekoko wakuika kumenekoko ndicholinga choti ufalitse uthenga wabwino.
I know personally I would not know today many of you or other of the Lord's people that he has brought me in contact with had not I been kicked out of a congregation back in 1986. I would still be there. And I would have stayed, but I wouldn't know the people I do now as the Lord has scattered me from place to place. In my time, I look back and realize this is his hand of providence. I would not otherwise be where I am.
Chimodzimodzitu kuti uthenga ufike pamene wafika panopa ineyo nkadakhala kuti ndidali ku Ivory Coast ku Ivory Coast kuja kosamwe chine chili chonse kuti ndiutaye utumikwa ku Ivory Coast andithamangitseso kumene kujapo ndikadakhala kukuja ndikhulitsidwe ndi uthengawo basi bwezi ndili komweko kume chime sindikada kudziwani inuyo koma chimene Mulungu adachita chani andipirikitse ku Ivory Coast chipo ndi malalike uthenga wabwino nchonika kuti ndikathawa kumene kujapo ndipirikitsa ndipire ndikalalikire kwina ola lidia kwina uthenga wafikira kwano samene muli kumene amene kumene kuti kuli kwa samene Mulungu umva uthenga uwu ndichikwaja ndi mavuto amene adathandize neye tsopano kuli ndi alikire uthenga pano ola lidia uthenga uja wafalikira wapita kwina kuli kwasa inunso mupititsaso kwina mavuto akakupezani akupirikitsani uli mkwala likireso kwinako ndimene Mulungu apapangira ndi zinthu zake.
I dare say the same applies there in Malawi. I know a little bit about the history of the church there and the congregations. Had not persecution come, even in Machinji, where Foster raised up his ugly head and chased everybody out, you wouldn't be where you are today. So we look back and we thank God for that persecution.
Kuti mmene sitachitikira sithu ndimene sachitikira ku Malawi chifukwa poyambira mpingo wanu kudali ku Mchinji kuchama kudala kusachikhwane
But now let me remind you, don't write Foster off. He is where he is because God has put him where he is, and he might still be breathing out opposition, but if he's a Saul of Tarsus, the Lord's going to stop him in his tracks one day and draw him to himself if God has redeemed him by his son, the Lord Jesus Christ. But we don't fear such. We don't run from such. We continue to stand for this gospel that the Lord has been pleased to reveal in us. The Lord gave me the thought, what if he put this message right here into Foster's hand so that he would take the time to listen to it? I wonder who might be able to send this message to him and cause him to reflect on God's glory. He's nothing compared to who Christ is and what Christ has accomplished.
Didn't
Paul name those by name that opposed him? Hymenaeus, Alexandrius, Foster, whoever they are, it doesn't matter. They're the Lord's to do with what he will. But I thank God that he was pleased to reveal Christ in me. Otherwise, I would be of the same nature. There's still a message out on the internet. I'd have to go and see which one it is, but I know I was preaching out of 1 Corinthians 1, and it was being recorded. And while I was preaching, two of the men in the congregation stood up and told me to get out. They wanted me to stop preaching, and I told them that I wouldn't, that there were those there that the Lord had purposed to hear. So they stormed out. They went out, and all that's recorded. It's on the message. And while I continued, I watched them through the doorway. I could see they were angry. They were pacing. I didn't know whether they were going to try to kill me when I was done or not. But the Lord purposed that that message be preached. And even to this day, I have different ones that asked me about it, said, were they really that opposed to what you were preaching? And I said, that's what's in the heart of man. They will not give God the glory. But I'll tell you who does. That's those that he's chosen by his grace and for whom Christ has paid the debt. And even a Saul of Tarsus, when it pleased God, he said, to reveal Christ in me. He was separated from the mother's womb. He was the Lord's all along, but it had not yet been revealed. But when it pleased God, it says he didn't consult flesh and blood, but he gave himself entirely to this one who came, lived, died, and rose again for him.
Lima kumbuka sote ngobele didawula ligira wa wana kwa lindo mutuani. umene wosoda David wabwino kwambiri komano aina ake ada nyanyala nawo chingawo adafuna tandiletse ndipada nali ndileke ndipada kwanza maganizo adafuna kuti genda adafuna kuti pezo sindikudziwa koma adakhumudwa kwambiri adafuna tauletsa chinga kuma ndati sindileka ndikalikirabe chipo chinga usi wanu waino yaye koma alipo wina amene mulungu adamusankha amene anafunika tauva uthenga koma ndicho kudza ndichi mpaka na pano amene adakonzedwera kuti tauva uthengawo ataumva udawalimbiritsa ndipo anthu ena akhala kubwera ndi kumafunsa mchikoja kodi anthu amene aja mukozona kuti ndi olakwa kodi mukozona kuti mukozona nkhofu kuti chani za anthu amene adafuna oletsa uthenga uchoti mulalikire ine mmane kuti ayi ndilibe cholankhula ndi anthu amenewo koma ndimangoyamika mulungu kuti kudakomera mulungu kundivumbulutsira mawu kuti ineyo ndiwaone chifukwa paulo adalankhula kwa galatiya kuti zimakomera mulungu kuvumbulutsa mawu a mulungu kuti aonekere kwa uyo amene mulungu adamusankha ndi kumukonzera kuti azindikire mawu awawo ndi amene wasindikira mawuwo angoyamika mulungu asaoneso bwanji yayi asawadzudzulesawo zayawawo achita yekha mulungu ngati sawavumbulutsa kuti auzindikire uthenga uweniweni wa mmalepawo zikhale momwemo koma iweyamika mulungu kuti uthengawo wavumbuluka kwa iweyo mmene momo ndi mmene mulungu amachitira kwa anthu ake monga mukudziwira kwake uthenga umachita kuvumbuluka kwa mmene mulungu wakonza kuti auzindikire akauzindikira iyeyo ngomwayi enawo zikhale momwemo mmene mulungu wakonzera usadadaule usakhumudwe ndi mmene mulungu amachitira.
Well, we're going to have to leave it there for today, but I pray the Lord will strengthen his own through what we've heard in his word today.
Kwalelo tilekerane pomwepo koma tingoyamika mulungu kuti mulungu alimbikitsa kwa awo mulungu anawakonzera kuti alimbikitsike ndi uthenga wa tsiku lalelolo monga mmene mulungu amafunira kwa awo amene salimbikitsidwa tiyamika so mulungu kuti anafunika salimbikitsidwa akhale mmene akhaliramo ambuye alemekezeke chifukwa cha tsiku lalelo.